nga mukama nyamba no techusa ne tusigala babiringa bwetweronda ebigwa tebiraze ne tubisotinga osangana ngebimbala tebirikendera ninawe kaseke na soda nsaba olunaku luli kya watero tukanga tulikalingiro soketi na chaja akabukadde nkanyanya nenvunya guno gwenkuwa tegulikendera osaba ogumetochuka lwa mbeera Bambera
Mumutima kwange walalira 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 Mumutima kwange walalira 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 Mumutima kwange walalira Teri mulala gwenkulembeza Yagala munze tolijusa Abalala basungu itobesika Ndi wakuwa benina Wakula kanti kwegunina Nze sija kukiriza Warasta kwebiza Mumutima kwange walalira
Is a dream, don't you go. But Juliet in Romeo, in a message ku radio, sabo tumire nzaliko.
Oli chamu wendo mubulamu wange, oli pesa kulugoye rwange, okukwagala mne